Tusikie sauti anamwimbia Bwana. Uliza tena. Tena jewe we Mungu shindwe.
Jewe we Mungu ushindwe nani?
Jewe.
Jewe we Mungu ushindwe nani?
Jewe.
Jewe we Mungu ushindwe nani?
Jewe we Mungu.
Jewe we Mungu ushindwe nani?
Jewe. Mbele za komu, wewe Mungu unatisha.
wewe hutishiki, kwako hakuna surprise, yote unajua. Ndiyo maana tumekuja kulitukuza jina lako, kwani tunajua uko peke yako. Sema uko peke yako,
uko peke yako,
tena uko peke yako,
uko peke yako.
Sema uko peke yako,
uko peke yako,
tena uko peke yako,
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 tena uko peke yako,
uko peke yako.
Sema uko peke yako. Shawa.
Tena usindwe nani. uhakika Yesu yuko hapa. Nione wanaoamini pamoja nami, tafuta kitambaa chako na tuinue juu. Na tukiri ni Yesu mpaka kule mwisho. Kaya taka
Rikone.
Tunapoinua sauti zetu za imani, muujiza unakwenda kutendeka. Kaya ta. Are we ready? Are we ready? One, two, everybody, get up! Come on, Yesu, 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 Yesu.
Sana kuliko hata nguo ulizozivaa yuko ndani yako.